alimpa
ntegeso bugambo mukwano njagalobulire njeno kumikuwa iranze njagalo simbulule mkwagale visoka nevilidawo mukwano tonyumya vikavya nekubyo ndoze vilituka mumasumbuli mwechidala nekugamba mwatumbija munda mumukima tuvifule chama kevegolofa toja gumanyamala nyizimbe tobiyita vyangu lavulava ensira ddala obugere na kamere nesirya ondazala bawofudde namula lweno ninge yabutuka mukuloba munsi dayira obutakuleka wansi ntopapana vyansi ndayira obutakuleka wansi mukuloba munsi dayira obutakuleka wansi ntopapana vyansi ndayira obutakuleka wansi amatuku walalanga sibye mpulira gwekyo ngamba ne walibera musirikale nga yakukuma talinanze kyangamba kintu kyangu nnyo okunjagala ng'olwompona nze njagala ne butanjagala muli babbula lavulaba ensiira ddala obugere na kamere nesirya ondazala bawofudde namula lweno ninge yabutuka mukuloba munsi dayira obutakuleka wansi ntopapana vyansi ndayira obutakuleka wansi mukuloba munsi dayira obutakuleka wansi ntopapana vyansi ndayira obutakuleka wansi ntegeso bugambo mukwano njagalo bubulire njeno kumikuwa iranze njagalo simbulule nkwagale visoka nevilidawo mukwano tonyumya vikavya nekubyo ndoze vilituka mumasumbuli mwechidala nekugamba mwatumbija munda mumukima tuvifule chama kevegolofa toja gumanyamala nyizimbe tobiyita vyangu lavulava ensira ddala obugere na kamere nesirya ondazala bawofudde namula lweno ninge yabutuka